babarira nduzane nguhe umutima wibaranguye basi nuzanyirengagize ninkwaka akanamba nawe urabizi turi bamwe ubuzima tukumva kimwe sinaguhora icyo utavuze ngaho mbwira icyo ushaka icyampa amahirwe tukibera inshuti niyo twazahuza rimwe then it was nice to meet ya. It feels like a dream girl baby we made to be niyo twazahuza rimwe then it was nice to meet ya. Nzapfuka amatsenge wenda uhindukira undebe nzakwereka ibaruwa ndende n'uyisoma nzarindira ndebe niyagira icyo ushaka umbwire nzipevera nzashakisha sente n'uyibaruwa ndende n'uyisoma nzarindira ndebe ya and of course I will